cha kono wamba ngo Dichi yamba na ye ugo somba kao Aseza matungo Umbu za majip I know she's telling lies Umbu za majip Baby niko jipa Funwa ni chenaro marupa ni niko jipa
I think I'm tired of your fake life Think I'm tired of your daily lies You've been acting like you really love me And you really don't know what's up No, nchitera so what's next No, nyazisa so what's next Chirunzi no shuwisa ngu papes Narutia ni chaguya na kumpei Mazulo ni onta gaza Niko mfisa pain ni kusafara Dono humbulo vazanga Nani vanza ndigo vazanga Nani mutongo Ni chizrela wambango Marazi na matubano Urbana inu spiro
mbako Acha kuno wambango Dichi yamba na ye ugo sambato Aseza matungo Umbu za majipa Oh baby niko jipa Funwa ni chenaro marupa ni ndiko jipa
Tama ni zidibe Urindapa kainia huno rindibu Arari umungwe Nandendi kuinendibu zwe Nibuoneza ure ndiriva Kutisora uruwaindo ni mita Dani diva mbilu ni nachila Tasa divi ure ni ngachincha Nikare blind nisa ambingo Chamba na niseza matungo Nono soko ba mwe mutubo Anichi naro rufuno Nasa itizwa chikuna Nasa itizwa ufuta Nwaba ni mutu ufuna Ufuno na ini na funwa
Hacha kunu mbango Dichi yamba na ye ugo somba to Aseza matungo Umbu za majip
She's telling lies
Umbu za majipa Oh baby niko jipa Funwa ni chenaro marupa ni ndiko jipa